Yo Shaba.
Na Malingo.
It's just a pack.
Hey yo, my boy, match up.
Muli chinyake mwaiwe, kunyake kuriche. Apo wakalenga iwe yawe, wakaiza konite, wakaiza konite.
Uye naenda baby na tatala, soko nandalama baby supa manawa. Kani za uko ne uko msuka manawa, kamba nawa.
Uye naenda baby na tatala, sandalama suma panga nao. Kani za mabo masuma mfela nao, mfela nao. Niwe kazi o beba.
Mama nava, dada vani, wakumanya nava, sanga mnyani. Bariche wanga poka akanka nende, nende, eh. Akakarge ngenda ramazani. Let me say it again, she would chop my money. Ako mangati uchi mujizungu hani. Aribenza kena, pama one baby. Katupiko salara, karibe mabambu. Akama mwetulira mano alime. Ena owona akutindika kali twe, twe, twe. Ama chita kumveka ule mumu malanguli dwe, 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 dwe. Mavali dwe, kaende dwe, dwe, dwe.
Niwe nkazi o beba.
So kwa nandalama baby supa manawa. Kani za uku ni uku suka manawa. Kamba nawa.
Kwe naenda baby no tata. Sandalama suma panga nao. Kani za mabo masuma